studio Tamani, keɗe kabaruji amin e Fulfulde.
ona heeɗi ɓe studio tamani yewɗo sa e sagiko moɗo Ousmane Dicko haalan toon kabaruji gonɗi ɗo ɗi joni maison de la presse labbo makko Mamadou Ouattara wonane to ɓoggi jande to kabaru mayde soldat se sappo go suutanoɓe heedi sahal Mali yiɓe ka hokki taƴarol ɓeɗo sappo go soldat 5 ka ana e heddiɓe ley ko France bombino d'accorde jeyadinkoɓe. Général Moussa Sinko Koulibaly Dou yalti e l'armée omo yiɗi foɗanade laamu o hitande 2018 yo ngo hakkilo woni ko yiɓɓeɓe makko andini AFP. ñande asoere nde ɗu segal hono maire Djungani mursinama wonki muɗum Djungani yo li laamu koro les région motte wodi préfet koro o ka hokki taƴaral oɗo kabaru. Gollanoɓe iko maɓe ɗo gaɗi noddago fewde laamu o tinno totta ɗum e hakkeji mumen e wi maɓɓe noon aadiji ɗi waɓɓe ɓamaɗe ɗi tabaka fa hande nenno yo ɗum ɓe darti yo ɗi gonni sembe kabaruji ɗiɓe jogani on bisimilla maɗo de studio tamani. Soldat sen Mali heddiɓe ley bombugol guɓal Francy Barkane fewde e guɓal jeyadinkoɓe cakkite octobre ƴaɓɓino ndu heedi sahal leydi meɗen gonɗi yo ɓe suutanoɓe e on wattu fayso e français hokka lino taƴiral muɗum. Le windande kabaru jeune afrique kanaki leydi meɗen haali kaɗo ndennon jonte ƴaɓɓinoɗe ɗe hoorejo haɓɓiti leydi meɗen ɗo hollitino soldat se sappo e goon Mali keddi ke ley bombugol d'accorde jeyadinkoɓe ɗoɓe nangano ngol l'armée français waɗi fewde e jeyadinkoɓe keɗɗena Ousmane Niali Bouli.
E wi hoorejo leydi Mali sikka fuu pati waɗe yo ɗum soldat si en Mali wonnoɓe juuɗe terroriste en ka pati ɗum waɗa tiiɗal hakkunde men e guiɗiraɓe meɗen ɓe Faransi. Yiɓe ka holliti wiide ɗum nawi ko laatini ɗum waɗiri ɗum nenno holliti wiide nangirin ɗum noon Allah pati tewten wadde sababuji goɗɗi ɗi galana. Jamma 3/4/4 lewru octobre soldat si en Barkane ana gonduno e wadde lugunguji ley laamu Abey Bara ley sahal leydi ndi dow haɓude guɓe Alkaida. Ley on golle e wi état major Faransi ɓe mbari jaddinkoɓe sappo e joyon. Ministre Mali kuminiɗo ndenago holli wiide militaire en Mali sappo e go'o wonnoɓe juuɗe jaddinkoɓe aneɓe waraɓe. État major France hokki taƴiral soldat Mali fuu walano ley ɓe. Soldat en France ɓe kolti wiide sini militaire en Mali tawama hen ɓe gartiraɓe ley on nokku so wona ɗum ɓe galano ɗon.
Ley haala makko le jeune afrique IBK holliti haaldata e ono ɓurdame Mali yadda agali hoore jeyadinkoɓe ndennon honjotoɓe yogaɓe ka kolliti ka haala yo foccodade e amana leydi ni e wi maɓɓe ɗu se o wawali latade sababu on tan on wawi ƴewtade haala makko. Mamadou Diawara dunke famu kabaru neɗɗal ko wonko haalde Mamadou Baba Kunta keɗɗena Mamadou Sama Seku.
So en ƴeewi nder nugal sariyaji leydi Mali ndi ngal dow muɗum hunnike tabade holitama wiide gotumako leydi ndi e potal mayri wonande mo fuf hana fe yeɓede banggal on ɗon nokku kay eɗen mbawi jaati famude ko ɗum saabi mo hani tabade ngol hunugol. Jonnon so en ƴeewi alhaali ti Allah leydi ndi wakkati joni o ɓuuri fof banggal kanko yadda gali o ene andi wiide wona foye neɗɗo ɓolo nder muɗum landol ngol hani landede woni tama ene mbawi tabade jowalla ɗiɗo sériyaji ɗi. Yo dunno sériyaji kantiɗi saabi hinnade gotumako leydi Mali ndi yo hunde mawde yo dunno hunde moƴƴinde so ni ene jogui no bawɗe hinnade ɗum ka so ni tawi e mbawana ɗum ene tiiɗi kabar muɗum heeɓa lawol. Ndenno e hakkilo am min kay hewti en taƴori e mbawana oɗo jogola o hewti ɗum en taƴora so pawatoɓe amen ɓe ana pelliti fabade min fa keɓen meɗen ɗum woni timmide kabaru neɗɗo kulɓiniɗo hono yadda agali ana hani puɗɗen wadde miijo dabareji goɗɗi.
Laamiɓe France ɗo andini ñande alkamisare ƴaɓɓinde nde jaabuji keɓaɗi ley horugol no sukaɓe duroɓe dakiji keddori ley hono lowande soldat sen français ley lewru novembre hitande 2016 nde horugol ngol holliti yolande gotana hono dental hijande soldat sen français fay wotere yiyaka. Kala ko jiɗɗon famitade poɗe fay dow bemal amen Facebook na Twitter oɗo mbawi du noddude numéro ji 75 84 11 11 na 75 84 12 12 fa dokkon hakkillaji moɗon. Caggal ko Moussa Sinko yalti e larme yontere ƴaɓɓinde ko oɗo général ana yiɗi foɗanade laamu hitande 2018 nde yo ɗum woni ko hiɓɓiɓe makko andini AFP ko o immani yo foɗanade laamu o yo foɗodade ɗu e IBK. Secrétaire général mairie Djunkani ɗo hakkude muɗum e cercle koro ley laamu motti yo kiloji capanɗe joyyi e joyyi mursinama wonki muɗum keeñe ley ko yimɓe jeegon joguiɓe kaɓorɗe poɗanimo ndenno e ko heɓa e nanɗeɗe ka yo ley wuuro gurdi haaɓe ɗo hakkude muɗum e Djunkani yo kiloji seeɗa tan ɗo o fini du woni ko wonki makko Harba won goto gonɗo ɗon ko sifodi e Ousmane Niali Bouli keddana Mamadou Sama Sew
Massacina hier vers 18h
Kenyan watu 18h won ko masimin gol wada on wadi watu mo kanko sigal on won non der wuro mako gurti ngudde do jungani hakke kiloji sede kanko e saibe wuro go jodi non do ko wete toguna watu mo soynike be do yimbe re jon en ka borde battade wuro go won ko fami anya mabbe doni don dogu yade fewde galli mako be pidi jabe fewde mako ka be kebalmo be jogitimo fa e badade galli mako wattu mo ndadi fa o diwa kokol galle makko won ko jabe de kebimo micintinan wiide tratalo jabbinde wattu mo waranon kuro be do jukiti non ka hewti o balki non mo joji mo andi dunno nokuji di o hebi sobitade e hakilo am yo kabaru basi imi do non hakuna mabbe e le ko jabbi andon wiide larmi on wonno to jungani tun ka wattu jun o be njoppi nokko o hakilaji jamarande fufna imi so gonga hale yo battakulul non
bandiji jeegondu naati e juudo commissariat police kalamankoro yontere jabbinde be yo wujjanobe falatonobe laawi de kewde se itta wonki juddu le ngalduro mawnude kanko Sadio Tumuda o jokko commissaire police kalamankoro wonko haade honro amen ortem keddena Ousmane Niali Bouli.
Je crois que beaucoup de Maliens
mida mila himbe malhewbe ana miccito ko bandiji chamuno do neddo goto damgal banki noddirte ko banko o dido e be jeego ana wadbe o golle dum mosike e seydu job mosike e seydu job kanyo pullo ana worbe sergeant police Mamadou Sanogo nyande mudum do hotel siècle 15 ans buggu be tewtuno samude do mu neno police en ana jotto e be pello do mu be non jabe kebiri Mamadou Sanogo e jeego fu e chamino do gollide MT wonde kalaban plateau dom be mari do mo goto be nabi du ko ata milioji noga e jeegon sefa e chamidudo pharmacie bamamu garanti bugu golle mabbe bondo chakitido jamma sappo e jeena e lewru novembre e ngaddi dum nyande mu be chamido station kondo gondo yirmajo
station kondo a yirmajo
hono Souleymane Satigui Sidy be woni ardo walde sukabe mali keso nenno yo batu juujure kenya woni ko bama seguto de yere deruntilan woni ardo golle makko o wiidu miijo mango dogandu hono himmeji sukabe le hitan 2018 ne gollobe ikomadu ana ndomte on hakkeji mu en le batu yontere jabbinde de be kolliti hakke mabbe don ko noddete plan social ko yobe sabe noga en jeegon yobabe be kanda batte be jahi fowtere duubi didi na tati du pade gollir der hokkede wobbe be ndardi kana ke leddi tino huncana hore don ko Brahima Diarra kejeda ala be do gollannobe ikoma hibbe on ko haldi Juliette Kulbali kedena Mamadou Sama Sew
de travail bimbele chapani taton woni be hakkeji mum en njoba be do ne yo munirabe amen non sabi min taybe fufu der gollirende hebo mabbe njehi retraite watu hitande 2002 yoga watu hitande 2003 tamene der hitande 2005 woni ko usine ikuma o yeya min kibiti ala golle der hitande 2007 denno dubu didi tan cagal ko de yeya der watu batu amen o yonti am holiti meta mudun wi dun e batu o batte kabar mudun huncenaga hore fi no dum hani huncenada hore ni andon wili gila kenyen hewti mi woni kejado hala dental gal mi jotini kabaru mudun dugule en bamako be andan namara ko woni ele kabaru ikuma o danay holtine wiide faado gonden do fay goto yimbele be golle mum boni be totaka hakke mudun fay mbudube kebali denno dental gal na dal kana ke leedindi wotana kabaru mudun hakillo sabbi andon wiide wottumo jama o bilata wiide kabaru ti Allah ikuma o wada huntine da hore den jati kabaru un brota tirude hanka sen fay hunde mi jabata ko bangal mum
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
Sengarte kabaruj region ngaj meden hono batu jogal mbalan leedi meden wadi segu cakite yontere jappi non yeso ministre mudum wadi fa gollobe communaji pamana beede hendu hakkilaji mu en wuro tafa sergal le communique le mine dadi yobugo lampo do temdere fu chapande jena de kanati gelle godde commune ono yo yude sappe goy le temdere fu fa warde chapande jitte go le temdere fu woni ko yoba le yambere leedi hanka ko commune o woni ko godo wuro dadu go andina sukabe chapande jeon janginaabe hono golle leddu minisiagal fawarde hono e nyongo kanyi e golle jande kebi kaake gollirbe le wuro ansongo ng allemand vvd wallirbe ko yatafa e milioji cfa be do kaddu de dido kabaruji kedde dal faande yewtere mane yeso yen tawdi jam